Baruto le galchuma olin sana gajer khin VFA normo jaga suljirtan VFA normo wita ta gijma ta galgal sat la mawrak ka ksaati sadid metr ba ni didda mela ma didda mishan soddo mitoko fi VO 24 dura jaga suljirtan la yu jalqam kibta ta majin shan barkum la mawdid dami tokko khisir VFA normo jaga suljirtan wan arqamnu odu asan fannet wan afedjan yala nennutim
attamoltan kabajamtota daggefatota kenya odunar afqamnu kuno waye hidalaga bayya kan ilalen ethiopia masri sudan sadarka hayotat torban dufu marika nittufufan taw ministrin danta ala ethiopia beksejira walgay kanarattis ministeron nibishani fi hoji jallisi kabiyota sadeni ni argamu walgayin kun immoti ratti wali galame kan ammajiran kan ilalen dubbachuf deema sadarka ministerotaatti walga'iin gaggeeffamu kun dilbata majjii 10 bara 2021 jalqabama jedhame eegama dubbi himaan ministerii haajaalaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii tuuta oduuf har'a ibsa kennaniin ministerota haajaa alaa fi ministerota bishaanii gidduutti amajjii 4 bara 2021 mariin gama marsariitiin gaggeeffamee jira jechuu isaanii mallaskaachuu ammaa finfinnee irraa gabaaseera Komishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa hojii gaggeessu keessatti mootummaa biraas ta'e qaamotii biraarraa dhiibbaan kan irratti hin godhamne ta'u beeksisee jira. Rakkoo dhimmootii mirga dhala namaatti hidhata qaban gareeleen kaayyoo siyaasaaf oolchuu fedhan akka jiranis dubbate. Manneen hidhaa fooyya'insa hanga tokko kan agarsiisan ta'us hojiin yaalii jabaa barbaadu ammayyuu jira jechuudhaan ibsamuusaa mallaskaachuu ammaa gabaase soraadhees.
Shini mirgina moom Itoophiyaa akka jech komishineeri isaanii Daaneel Baqqaleetti hojii qajeeltu hojjeta.
ስራችን ገለልተኛ ነው ነፃ ነው የመንግስት ተጽኖ የለበትም ወይም ሌሎች የማናቸውም አይነት ቡድኖች ወይም ወገኖች ተጽኖ የለውም ስለዚህ ምን ሰራው ስራ
ኡጂ ቀጀልቱ ቁልቁልት ይወጀን ዋምቱማን ቀጀልቲን ቀምኑ ዋን ዳብሌን ኦካን ገረን ዲቢሌን ከራን ወገር ሲፍቱልን ቀምኑ ሰይራፍ ቀጀል ፈምዳብ ምርግና ሞማ ቆፋን ወጀን ሸክቶ ኩልን ቀምኑ ተርማፉዩ በይኸሳብ ይያላለ ተዳብሌ ሞቱማን ዲቢሌን ኡጂ ቆረነቴ እና ፉደተኒ ቲኖጀቹ ጅረኒ ጎርስኸነ ለጨቀሰኒ የነህረን አከነጀቹንም ኑንገይ ቀኒ ኦኸነሙ ወኑንንጀ ደኔጀቹ ምትየል አታቱ ተማው ከጀች ኮሚሽነር ዳንኤልቲ ባርሲያስ አፎን ንጭፍቲ ወልኸሰን ተነቲ ተናፉጂ ሳኔለ ዳብሌፊ ቃሚ ገርገራለን ሲያሳ ወልፈከስ
ይሄ በእንግሊዘኛ ቋንቋ politicizing human rights ይባላል human rightsን ለፖለቲካ ዓላማ መጠቀም ማለት ነው
ሲያሳ ወልፈከሰን አከነጀቹንም ወጅምርግናማ ሲያሰስ ወጀቹ ወጅዳብምርግናማ ሲያሳን ፈየደሙ ወጀቹ ዩ ሲያሳን ሲተንቴቲ ወልፈከተን ደግርት ዮሐናሞ ኢሞርሚታ ነነሞ ምጅራቲ ኢትዮጵያ ቆፋሚቲ ፍላድቢል ለኸሰ ኦምጅርቱ ወጀት ኮሚሽኒን ጉነኔ ዋኒ ሳንቆራታን ካዶ ዳብሊን ዲቢን ኢርዴቢያኒ ቆራታንለ ኢስማኢን ደግራይ ይየር ወንዲቢን ኮሚሽኒ ሳኒ እንቆራነየ የዴቲንግ ጋዜጣይሶስ ምፍነጀ ረንትሜ መርገዳቤ ቲቪ ዋመነኒ ዳኸሰ ተርገነ ኸናሞ ቆራታንፋ
በልዩ ልዩ ሰርቤቶች ውስጥ ከፍርድ ቤት ተዛዝ ውጪ ታስረው ያሉ ሰዎች እንዳሉ እንመለከታለን የዋስትና መብት ተፈቅዶላቸው
ያል ኢትዮጵያ ፍላይ ዱቲ ወራ ማነ ሙርቲ አክሂድ አባን ሀጀጂ ኻመለ ሂድ አጅራኒጀር ወርምርግ ወቢድ ወተነዱ ጅር አክመነኒ ዳጅራኒ ወነክመለና ሚያደሳቲ ማነኒ ዳ ማጋላናኖ ኸሰት ወርሚዳን ርገተለንጅር ወርሚዳን ርገተለንጅር ቱንጆቲ ዋኑ ያደሳቲ ሙቾት ሞቱማ ለያዩ ረት ወላሶምነ ወልፈልምነለ ኢብስ ባፍነለ ትካቱለ ዋን ወያው ጅራጅር አታቶ ተሞ ዋኑ ያደሳቲ ፋኑም ጅራጅል ትጋፍታማን ኩነን ረኮለ ፍጄኩም ሲጄቻ ወልሳ ጫሉ እንደሳቲ እንዱጋ ተሮሜ ኸሰ ዳላጅያዴ ኮምሽኑ ኩነኒ ዮዳብለን ዲቢልን ቆራቹ ፈዳኔ እንደገራዩ ጅራጅል አልስካቹ አማሃ ኦዶቼ ርገን
ቡልቲሰና ኖ ትግራይ ሃንገቶ ኮከሰት ገርጋርሰ ጠለናማ ደቀብሲሱን ፎየኢንሲ ሃንጊቶ ኳርገሙሲ ወቢነ ገኛ ደቡፊ ደንቃን ቢሮክራሲ ኩታሰነ ከሳ ረኮተ ኡሆጀቶን ገርጋርሰ ጠለናማ ከንቶኩማ ሞቱሞታ ኢብሱን ሳኒጋ ባፈሜራ ገሬን ሞቱማፊ ምቾተ ገርጋርሰ ጠለናማ ወሊወጅን ትግራይ ክበባሃፊ ገመዲሃ ከሳ ሃለጁር ኢላለኒጅራን ወኒ ጀልቀባ ሁበተን ትግራይ ከሰጥቲ ሃንቅኒ ገርጋርሰ ጠለናማ አካንጀባቴ አከጅሩ ገሩ ደቀቡፍ ጨራንጅሩ ዳንገፈማ አከሱመስ ዳሃና ኛት ቢሻን ቁልቁልነናኖ ቁልቁልነናሞታ አከሱመስ ገርጋርሰ ከነምብሮ ሀተተማን አከሳን በርባችሱ ኡበቹሳኒ ዱበተን አበቶን ተጃጅለይ ጉምሰፈያ መጋላሊ ጉርጉዶ ከሳ ሃንገቶ ኮቆፈ ከኖጀታ ይዮተው ዋኒሳን በርባችሱን ቀበን ከነመለስ ወጀቶን ተጃጅለ ፈያ ህንጅረን ዋልታሌን ፈያ ከነን መጋላሌ ጉርጉዶን አላሞ guutummaatti hojiirra hin jiranii jedhameera. Wal waraansa dhiyeenya kana Tigraay keessatti gaggeessameen uummanni 200,022 achuma Tigraay keessatti manaaf qe'ee ofiirraa godaanuun ibsameera. Lakkoofsi kunis wal waraansituun jalqabamiin dura kanneen godaanan 100,000 hin dabalatu jedhameera. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti guutummaa Tigraay keessa hojjetoonni gargaarsaa nagaan akka seenan gargaarsis akka dhaqqabu gochuuf mootummaa waliin dubbachuuf jirraa jedheera. Ajjechaa hoogganoota sadarkaa olaanaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa isa waxabajjii 15 gaggeeffame waliin walqabatee obbo Yohaannis Booyaaloo mana murtii duratti dhiyaachuun jecha isaanii har'a kennanii jiru. Obbo Yohaannis yeroo ajjechaa sanatti itti gaafatamaa waajjira paartii Deemokiraatawaa Amaaraa kan turan yoo ta'u yeroo ajjechaan kun raawwatames achi turan jedhameera. Kanaafis jecha ajjechaan sun ituu raawwatiin duraa kaasee hanga waxabajjii 15 haala ture mana murtiif ibsanii jiru. Ajjechaa gaggeeffamee walqabatee kan himataman namoota 55 keessaa 47 har'a mana murtii duratti dhiyaachuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. As Yuunaayitid Isteets kutaa Joorjiyaa keessatti kibxata har'aa barcuma miseensota seenataa 2 filannoon irra deebii gaggeeffamaa jira. Kunis seenata Yuunaayitid Isteets keessatti caalmaa sagalee kan qabaatan deemokiraatota haa ta'anii rippaabilikaanota murteessuuf deema. Rippaabilikaanichi seenatar Deevid Perduu deemokiraaticha Jaan Ossoof nama sagantaa televiziyoonaa dookumentarii jedhamu qopheessuu waliin wal dorgomu. Gama kaaniin immoo rippaabilikaantittiin seenatar Keelii Loofler dureettii seera tumtoota biyyattii keessaa tokko kan ta'an luba waldaa kiristiyaanaa baaptistii Raafaa'el Waarnok waliin wal dorgomu. Sagalee uummataa kan dursee kaleessa funaaname akka agarsiisutti deemokiraatonni lameen xinnoon dursaa jiru jedhameera. Meeksikoon tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kan kaampaaniin Biriteen, Suwiidiniif akkasumas Yuunivarsiitiin Oksfoord waliin hojjetan raggaasiftee jirti. Ministeerri Hajaa Alaa Meeksikoo oduu gaarii kana mootummaan raggaatii hatattamaa kennuusa gama tiwutariin beeksise. Hojiin dawaa kana oomishuu kun Meeksikoo keessatti dhiyeenyatti jalqabamaa jedhameera. Kaampaanii tallaalii AstraZeneca oomishee fi tallaalii kaampaaniin Faayizar Biotek oomisha qofaaf Meeksikoo raggaatii laatte. Kaampaanii tallaalii AstraZeneca'f Oxford yaalii sadarkaa dhumaaf namootaaf kennameen dhukkuba COVID ittisuu fi harka 70 akka danda'u ibsamee jira. Qorannaan adda addaa gaggeeffame marsaan duraa walakkaa kennanii marsaa lammataa immoo guutuu namaaf kennuun harka 90 akka fayyisu agarsiisee jira jedhameera. Biriteen har'a sadarkaa guutuu biyyaatti uggura sochii kan marsaa biraa hojiirra oolchitee jirti. Kunis vaayirasiin koroonaa bifa jijjiirrate jedhamee hatattamaan akkasumas hedduminaan ega faca'ee booda. Muummichi ministeera biyyattii Booris Jaansan gama televiziyoonaan wiixata kaleessaa galgal haasawaa gaddaan guutameen kana labsan. Yeroo isinitti dubbataa jiru kanatti hospitaalonni keenya dhiibbaa COVID isa hamaa jala jiru. Kunis erga weerarri dhukkubichaa jalqabe as argame kan hin beekneedha jedhan. Ingiland keessa qofa 7 darbe kanneen dhukkubsatan harka 3 dabalee 27,000 ga'ee jira. Isa jalqabaa baatii eblaa keessa weerara tureerraa harka 40 dabaluusaati. Baatii muddee darbe keessa guutummaa Yuunaayitid Kingdam keessa namoota 80,000 caalaatu qabame. Kunis galmee haaraa jedhamee jira. Dooniin zayita boba'aa feetee alaabaa Kooriyaa kibbaa fannifatte kan waardiyyoonni warraaqsaa Iraan kibxata kaleessaa Hormuz keessatti qabatan kan ilaaleen Iraan waliin furmaata gama dippiloomaasii kan barbaaddu ta'uu Kooriyaan kibbaa beeksistee jirti. Dhaabbati oduu Kooriyaa kibbaa aangawaa ministirii Hajaa Alaa maqaan isaanii hin ibsamne waabeeffachuun akka gabaasetti dhimma kana irratti dubbachuu fi ambaasaaddara Iraan kan Sool keessa jiran waliin har'a wal arganii jiru. Gareen dippiloomaatotaa gara Iraanitti akka imaluuf jiru kan ibse ministiriin dantaalaa Kooriyaa kibbaa doonii fi hojjetoota irra turan 20 feetee jirtu akka gadhiifamtuuf dubbachuuf jiru jedheera. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Viyaa afaan Oromoo viyaa 24 irraa caqasuu jirtan gama kana nama waan ammaantan caqasuu jirtan kana halkan sa'aatii 4 irra illeetti raadiyoon ahadu FM 94.3 irratti hirrisanii deebi'anii irra illee caqasuu dandeettan. ماني ماري ولي غلا غومي ام اسلام ايتوبيا ميد مسجد نجاش بكمات ارغيت موثم مرجق سفدان موثم مسجد خنا دي بيس جاراجل مختار جمال ودون ورغن
ورانانا نو تغرايت تيتن ولقبتيتنين مسجدني النجاش جدميتنين واممكن جاراتور بفاكيس ساك اجاره مدوبتم ميشا وراناتي ركوتان ردقبيتنين ميد موسى تدوبتم مسجد كان اندبلتت لي صحابون يوكان امو هردوفتوني نبي محمد بكيسان اتعوالمن اوال اساني اللي حليلا ميشالي وراناتين ميد اموتو هممي
تاتين كوني انو مانيس راواتمو يكا سينا ارت راواتم جدو برسيسا امنتا اسلاما كانتان استاذ كامل شمسو
امبان كون امبار ميلمان اما بوتو كاني اتجال ما ايه لكودا كابودا رفونا اتشارت وانتيا مجدو كان اتشارت اممي كوني وامبار اينا مجد سيساتي Ini tu kan aku deh, anjir juga demi kuni demi musuh mahal leka, kama negirinya kama tuan kena koras. Ini tuan kena dua jarak anjiru, clearly mataf semu kawa. Wanti keruba ina agak disisu, gocukun kanggo deh mekata. Ni demi musuh mahal itu, guia kalistasi kan, ref kawareji kan nani. Atau melihat iya fenun itu kan namu kawa keting kan namne. بدين كنوه نوهن دا كيلا لسيني
والقبطيتنين كالتي رالدتات تد ديبئون ركو نجينيا أممو نجينيا ساني في بيالي كانغاق وانتئف أكا ددتشي ديناتي هن ديفامو غافتانيتنين ددتش لما والدوك إر غافنين بودا من مرتيشا ددتش سداسا سديد بركم لما في قرصة دي أولي همان ناساني كفاتاسيتنين ددتشتي أكا ديهاتاني فالمي ساني تفوفان عددو ساتين والقبطيتنين وبجوار سراج محمد Obo Bakkala Garba, Hamza Adanafi, Shamsaddin Taha, Mana Murti Federala Ol Ana, Daddach Lidatatip Tikandiyatan, Gabasa Sagali Amerikatif, Mukhtar Jamal, Finfinnerra.
Dargaggo Abtamu Abbafu Gijarama, Engineering Biomedical University Jimmafi, Dabbata Koranno Kwanno Ofisa Hundese, Kan Sinbora Africa Healthcare Jadamu Fisi, Hojiga Gesada. Torbandar bekesa dabata Africa Youth Award yokin badasa dargaguta Africa jedamun bekamura ojiwan kalaka warera covid kursagalid itisu danda ugumachu fi ojiwan bro hojetanin badafam tota taan kuratoko kabro wajin badafama tausa mirkane fate jira nakor malkatu bilbilan jimara dubise gawasa karanu erge
dargaggo aftamu abba fogi jedama Dargaggoon umriin isaa soddoma kun digrii isaa jalqabaa gosa barnootaa Biomedical Engineering jedhamuun Yuunivarsiitii Jimmaatti barate. Achuma Hospitaala Rifaraala Yuunivarsiitii Jimmaattis injineruma Biomedikaalaa yookaan kutaa meeshaalee wal'aansa fayyaa ta'uudhaan tajaajilaa ture. Barnoota digrii lammaffaa isaa immoo bulchiinsa biizinasii yookaan biizinas adminstireeshiniitiin xumuruu isaa hima. Yeroo ammaa kanallee ogeessa meeshaalee wal'aansa fayyaa Hospitaala Rifaraala Yuunivarsiitii Jimmaa ta'uun hojjetaa jira. Isamalee dhaabbata qorannoof qo'annoo Simboona Afrikaa Healthcare jedhamu ofumaa hundeessee keessattis itti gaafatamaadha. Dhaabbatni kun magaalaa Finfinnee Jimmaa keessaa waajjira qabaachuu dubbateera haftaamuun. Dargaggoon kun torban darbe keessaa dhaabbata badhaasaa dargaggoota Afrikaa Afrikaa Youth Awards jedhamuun akka injifate ibsamee jira. Badhaasa kanaaf dargaggootni Afrikaa akka dhimaman 129 yommuu ta'an biyyoota Afrikaa 32 irraa hirmaachuu isaanii dhaabbatichi gama Moosaa Jiisaatiin ibsee jira. Habtaamu Abbaa Foogii dabalatee dargaggootni 15 ta'an akka badhaasa kana injifatanis ifoomsamee jira. Habtaamuun maalummaa badhaasichaa ilaalchisee akkas jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Moggaasi badhaasichaa badhaasa dargaggoota Afrikaa jedhama. Dargaggoota Afrikaa dameewwan garaa garaatiin maqaa gaarii horatan akkasumas dhiibbaa uuman waggaa waggaan filachuun dhaabbata badhaasuu fi onnachiisudha. Gaanaa magaalaa Akiraattis gaggeeffama. Biyyoota Afrikaa irraa dargaggoota biyyoota hedduutu hirmaata. Dhaabbatichi muuxannoo dargaggoota injifatanii ammoo namoota kanneen birootiif qooda. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2020 bara darbe jechuudha. Itoophiyaa bakka bu'uudhaan injifataa badhaasa dargaggoota Afrikaa ta'eera jechuudha. Dargaggootni dorgommii kana irratti hirmaachuudhaaf hawaasa keessa jiraataniif biyya isaaniif yookaan ardii Afrikaadhaaf hojii mul'atuuf gaarii ta'e hojjechuun murteessaadha jedha. Dargaggoo Haftaamuu kanaan durallee biyyoota kanneen biroo keessatti hojii kalaqaatiin dorgomee akka injifatee ture ibsee jira. Jalqaba bara 2014 Ameerikaatti Global Health Care Design Competition jechuunis dorgommii wixinee meeshaalee yaala fayyaa addunyaalessaa irratti Itoophiyaa irraa Yuunivarsiitiin Jimmaa anaan bakka bu'amee Afrikaa irraa immoo Yuunivarsiitii Maalaawwii turmaatee ture. Yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa keessa jiran 1ffaa fi 2ffaa yommuu ba'an anaa fi hiriyoonni koo 3 ammoo sadarkaa 3ffaa argannee xumurree jirra. Dorgommiin 2ffaa ammoo akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2015 yommuu ta'u biyyootni Afrikaa 50 fi dorgomtootni 5000 kan irratti hirmaatanii kalaqa haaraatu barbaadama ture. Itoophiyaa bakka bu'ee dorgomeen ture. Morokootti baankiin Afrikaa dargaggoota yaada kalaqa addaa qaban 10 dolaara Ameerikaa 1,000,000 qopheessee ture. Dargaggootni 6 dura filataman dargaggoota 4 yaada haaraa Afrikaatiif burqisiisan keessaa tokko jedhamee badhaasa kanarrattis hirmaadheen ture jedha Haftaamuun. Dorgommii badhaasa dargaggoota Afrikaa irrattis damee ittiin injifate yeroo ibsu akkas jedhee jira Haftaamuun.
የፈጠራ ስራ ነበርና አሁን ግልጋሎት ላይ ውሏል።
ወይረና ኮቪድ-19ን ወልቀበቴ ከለቀቶ ኮጀኔ ቱሬ እንስ ሆጅር ኦሌጅራ ከለቅኒኩን ማሽኒ ቃንቄ አልትራቫዮለንት ፈየደሙዳ ማሽኒንኩን ልቡ ቀበይን ትጥቆ ኢጃን ሙለነፍ ኢበይነመት ፍዱ ደንዳን ከሙ ደቂቃ ሸንኬ ሰቲ ንሻሌ ኩታሌፍ ወንቶታ እቲን ወሊን ፈየደምኑራ akka dhabamsiifaman teeknoolojii deeggaruudha. Yuunivarsiitii Jimmaa fi hospitaala qulqulluu Paawuloos keessattis faayidaa irra oolaa jira. Hoteelota dhuunfaa Finfinnee fi Jimmaatti akkasumas biiroo fayyaa naannoo kibbaatiin hojiirra oolee jira. Gumaacha kalaqaa taasifame kanaan ala meeshaalee daa'immanitti fayyadaman kalaquun keenya hojiiwwan hojjenne kanneen biroo caalaa akkan badhaasa kana argadhu godheera jedhee jira Haftaamuun. Dargaggoo Haftaamuu hojii dhaabbata qorannoof qo'annoo tajaajila meeshaalee wal'aansa fayyaa Simboonaa Afrikaa jedhamu keessatti hojjetu yeroo ibsu akkas jedha.
በዋናነት የጤና የሕክምና እቃዎችን ዲዛይን በማድረግ
አደ ድሩማዳን ሜሻሌ ወል'aansa ፈያ ቢፋራቲን ዊጥኑዳን ፎየሱ ፊ ሃራው ጀቹን ቢየኝ ገይሰት ሃላይ ነመለይ ፈተምኒ አከታያጅለ ፈያፍ ኦሉ ከለቁን ተጃጅለረ ኦል ቻጀላ የሮ አማስ ሜሻሌ ወል'aansa ፈያ ለማ ከለቅኔ ጥሙሬ ጅራ ባይናን ኦምሽኔ ዴሱዳፊስ ኮፒት ጅራ ጀዴ ጅራፍታሙን dargaggootni 4 dhaabbiitiin yeroo dhaabbata kana keessatti hojjetan kanneen dhaabbataa hin taanis akka jiran dubbata Haftaamuun. Dargaggoota kanneen biroof carraa hojii uumuusaas itti dabalee dubbatee jira Haftaamuun. Dargaggoota kanneen biroofis ergaan dabarsuun qabaa jedha Haftaamuun. Muuxannoo ofiisaa fi hiriyoota isaarraa jalqabuun akkas jedha.
Kanneen gaadhanyuutii bakkanabbatu hangatu lammiin taraachuu heekumannaa qabuuti.
Daandii naannoo hiriyootni koo irra dhufne meeshaalee wal'aansa fayyaa hojjechuudhaaf rakkisaa ture. Sababni isaa biyya kana keessatti maashinii akkasii hojjechuu miti yaaduun nuyi ulfaata ture. Garuu nuti gochuu dandeenyaa jennee yaadne namoota biyya keessaaf alaa ogummaaf beekumsa qaban waliin hariiroo cimaa uumne. Namoota dhuunfaaf dhaabbilee waliinis walitti siqnee hojjechuu jalqabne hojii kana milkeessuuf kutannoo cimaa qabna turre. Kanaafuu dargaggootaaf ergaan dhaamu gufuun hedduu jiraachuu danda'a. Ofii keessan irraa hooggantoota yookaan sirna bulchiinsaa yookaan immoo waan barbaadan argachuu dhabuurraa ka'uu danda'a rakkoon uumamu. Inni guddaan of kenninee ni dandeenya ni goona jennee yoo irratti hojjenne bu'a qabeessa taana jedhee jira Haftaamuun. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayit naayil saatii fi feesbuukii keenya irratti kallattiin nu dhageessu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna gara qophii itaanutti ceena. Artist Yaadasaa Boojiyaa ogeessa giraafiks dizaayiniidha. Bifa barumsaa kanaa fi akkasumas kominikeeshiniitiin yuunivarsiitii lamarraa eebbifameera. Yeroo ammaa kanas as Yuunaayitid Isteetsi Yuunivarsiitii Waashingtan godina Waashingtan jiruuf hojjeta. Yadasan, Oji RT Kesumatu Faki Namota Bebekamu Kasudan, Hawasa Oromo Bratti Bekama. Denya kanamo Hoji Hawasaf, Tarol Tummaran, Hojetun, Abata Africa Achievement Award Ra Bekamti, Male Social Media Influencer Jedu Argate. Kopi Kenya, Wai Umataromo Kanabektu Lata Ratti Kesuma Kuranera, Tekistigametu Dubise.
The African Achievement Award 2020.
Dhaabbanni African Achievement Awards jedhamu lammiiwwan Afrikaati fi hidda dhaloota Afrikaa qaban hooggansa, tajaajila hawaasummaa, barnoota, artii, faashinii akkasumas ispoortiidhaan gumaacha godhaniif beekamtii kenna. Artisti Yaadessaa Booji'aa warra badhaasa bara 2020 argatan keessaa tokko.
As the best African male social media influencer.
African male social media influencer. Jechuunis miidiyaa hawaasummaa fayyadamuudhaan namoota dhiibbaa gaarii uumuu danda'an mata duree jedhu jalatti damee dhiirotaatiin moo'e. Hojii akkamii akkamii hojjechuudhaan beekamtii argate laata?
Maqaan koo Yaadessaa Booji'aa. Hojjaan koo graphic designer for University of Washington. I live in Seattle, Washington. They've been seeing some of my work and the social media when it comes to Oromo rights, East African and Japan rights issues that
I'm doing. Ojiki, gama media wa summa urdufud an dimmota mirgat alana maa Oromia, Ethiopia, Gamf, Afrika arrattu anan ojjek umadalan. Karakaan inakumayadattu yero uirar virusi corona kaetti. Ojiin awasabirattu banno umur af ojjeccha ture barrule Seattle Times rattille bekamte argate gabafame ture.
So when the coronavirus started, I see a lot of weak points when it comes to
gamasan gaujin baye hubanno umu fratto jechatu relemi wan America gurracha fe awasa kakenya la kofsan tinno tan dragaw ratti qawa qabachu wananu badde dre media wasuma kiye fayedeme akkamita guggi fula akfayedemani jelqabe wan baye basisan ture hordoftoni kiye biye jiranille ra fayedemani jiru jede yada kanaf ga badasni be kamti kun kanaf kenname.
So that's one of the reasons why I think this TV station and this award chose me, I think.
Yaadessaa ga ti matin ke mati qabso biye sani ke satti bakka gudda qabu ke sadufte halli mati ke ti gara hoji kana gara hawasa hojjechu tti wannisi sesse jira wannisa dirra ka ti nuttimtu.
Born in Ambo, so I always have that very close tie with Afro, with Ambo area.
Yeroo naannoo san wajjin hidhatan qaba. San booda daa'ima waggaa lama ta'ee abbaan kiyya ajjeefamnaan gara Finfinneetti gale. Abbaan kiyya warra machaaf tuulama hundeessan keessaa tokko seenaa maatii kiyyaa yaadachuun barbaada. Sana caala garuu ofii kiyyaafillee hojii bu'aa qabu hojjechuun qaba jedhe namana. Seenaan maatii keeti jabina siif kenna garuu sun gahaa miti. Namni hundi ga'ee ofiisaa taphachuu qaba.
The family story can be something to lean on, but at the same time, people have to make their own story. So that's what I'm doing right now.
When my mom was a kid, she said to me, 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 one enyuma Afrika agarsiso, enyuma hidde dalota cake of us don't think can kane agarsiso. Oji wan suni namat dufeesi gaafatamu ofiif tola oltummaadhaan.
If it is for to cause attention to the issues like for example Oromo protest or Black Lives Matter, all those things I usually do it from my own charity and my own time spent on that.
Ojiin sun dhimmoota adda addaa irratti hubannoo uumuuf ta'e fakkeenyaaf akka yeroo mormii Oromiyaa keessaa Black Lives Matter fa yeroo kiyya fudhadheen kaffaltii malee bilisuma hojjedha. Yeroo namoonni fakkiiwwan adda addaa dhuunfaadhaaf akka hin kaasuuf nagaafatan immoo kaffalchiisan hojjedha. Hojiin kiyya baay'een garuu dhimmoota hawaasummaa irratti haasawa adda addaa gochuufaadha. Sana kaka'umsuma kiyyaa nan godha.
Bara kana bara amma dhume kana bara haara jalqabne amma isa dhume 2020 kitaaba hojii kee agarsiisus maxxansiteetta. Kitaaba sanii maal himuu barbaadde, maal agarsiisuu barbaadde? Baay'inni isaa fakkiidha garuu amma ta'e seenaa maatii kee, seenaa kee qabaa, maalirraa kaatee suuraa waan namoota sanii akka fakkii nama sanii akka kaaste namoota baay'ee jira. Fakkeenyaaf muummee ministeera Itoophiyaan ammaa Dr. Abiyyi qabee namoota obbo Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mohaammed, Dr. Mararaa nama baay'ee qabda. Dubartoota keessas jiru baay'ee ijoolleen jiru. San duraan hojjechaa turte kitaabaan fuudhuun sun maal himuu barbaadde? Seenaa natti himuu barbaadde maalin kitaaba keetti?
The book is called The Art of Yaddis Abuja. People can find it on Amazon. The reason why I wrote the book is if you remember when Jawaar was traveling to America,
there was a lot of Art of Yaddis Abuja jedhama. Amazon irratti gurgurama. Sababiin kitaabicha barreessef ni yaadattoota yeroo Jawaar Ameerikaa dhufee turetti hiriira mormii isa balaaleffatutu ture. Ilaalcha siyaasaa Jawaar mormuu balaaleffachuun rakkoo miti. Garuu yeroo sanitti dhimmoota Oromoo waan ta'an hedduu balaaleffachuutu ture. Maqaan taaniin namoota waamuu fi waan adda addaatti darbachuutu ture. Shamarree Caaltuu jedhamtu gara walgayii deemaa turte arrabsoo guddaatu ishee mudatee ture. Suuraa ishee san fuudheen fakkii kaase. Namni baay'een suuraa san maaf kaaftee maaliif barbaachise jedhani naqee kan.
Artisti Addisaan qeeqni irratti dhihaate sun dirqama akka artistitti irra jiru akka yaadatu xiyyeeffannoodhaanis akka irratti hojjetu isa godhuusaa ibsa.
If you see on the book in the cover it says from Abagada to Chaltu and everything in between it is artist's responsibility to speak when they see something really not good happen.
Fuudura kitaabichaa irratti abbaa gadaatii jalqabee amma caaltuutti akkasumas wantoota kaan jedha. Waan naannoo keenyatti arginu ka gaarii hin taane irratti dubbachuun dirqama artistiiti. Namni aadaa kamirraallee dhufu maqa balleessiif sodaachisoon barbaachisaa miti. Karaa biraatiin hojii kiyyaan namoota ilaalcha adda addaa qaban of keessaa qabaachuu agarsiisuun barbaada. Dirqama waan isaan hojjetan hundan deeggara jechuu miti. Garuu gumaacha hundaayyuu nan kabaja. Dhaloota dhufaniifan seenaa galmeessee ol
ka'a.
Artistiin kun kitaaba bara 2020 maxxansiise san as United States kutaawwan adda addaa akkasumas biyyatti illee deemee ummata biraan gahuudhaaf karoorfatee bakka jirutti weerarri vaayirasii koronaa dhufe. Ammas weerarri kun yeroo to'atame san gochuudhaaf fedhiin qabaa jedha. Hojiiwwan tola ooltummaatii fi hawaasa keessatti dhiibbaa uumuu an akka amma ittiin beekamtii fi badhaasa argatee kan ammoo bifa biraatiin itti fufuudhaaf akka mul'ataatti qabatee jiraachuusaa ibsa.
I hope in the future I will be able to open a gallery back over in Oromia and try to preserve a lot of history, a lot of culture. I also wanted to the one thing that bothers me.
Fuldura Oromiyaat gallery artin ambana jedhee yaada. Aadaa fi hojiiwwan artiif aadaa jiran hedduu kunuunsuuf. Haallammatti hojiin beeksisaaf artii adda addaa Itoophiyaa keessatti hojjetaman agas mara hawataa miti. Sanirratti hojjechuun fedha. Istuudiyoo banuudhaan hanqina jiran guutuu irratti dhaloota leenjisee fooyyessuun barbaada. Qaawwa artistoota akka lammaa guyyaaf kaan dhabuu keenyaan banaman guutuuf an tattaafadha.
Oggoota 16 darbaniif maatii isaa wajjin bakka jiraatu Seattle, Washington keessatti hojii giraafik dizaayinii irratti bobba'ee haa jiraatu malee yeroo hundumaa keessa isaatti hawaasaaf gumaacha adda addaa godhuu akkasumas damee hawaasaa dhugaa ofii himachuuf carraan qabneef dhugaa isaanii dubbachuun fedhii isaatii fi mul'ata isaa ta'uu dubbate. Hojii giraafik dizaayinii tajaajila hawaasummaa, tola ooltummaa akkasumas aartii maddiitti dhiheenya kana immoo sagantaa nooruu jedhuun torbanitti yeroo tokko karaa yuutiyuubitiin qopheessee dhiheessa. Egaan artistii Addisaa Boji'aatiin ulfaadhu jechaatiin sagantaa keenya har'aa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laataa asirratti xumura. Ani Tigist Gammeeti, Niyuurk irraa.
Egaa raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee akka jimaataatti galgala keessaa sa'a lama walakkaa haga sa'a sadiitti meetira baandii 22-25-31 irratti. Wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Galgala kanaaf kan isin keessummeesse aannu Gusuu Taammireeti. Qophii booruutiin walitti deebina. Nagaatti nu bula amma sagantaa afaan.